Bila mala, Central District Mtiana Patrick Mugisha, nshimye, aninyeza basajja ntibavudde ko mukenenyo okwejirisa mu district eno, olwo okubuukira abakazi okuva kwamu ne badda ku mulala ng'oluusi tebakozesa na bupiira. Mugisha ategeezezza nti omwaka oguwedde gwaggweerako, disitulikiti ya Mityana abantu balina akawuka ka mukenenya baali beeyongedde okuva ku bitundu mukaaga n'akawuzi kamu okudda ku bitundu musanvu, ng'abantu abasoba 200,000 be baali bawangala n'akawuka. Ono asabye basajja okulemberamu kaweefube w'okulwanyisa mukenenya mu disitulikiti ya Mityana.
Okubiriza abantu baffe okubeera abasaale ennyo okulwanisa akawuka ka mukenenya, okubasaba nti buli omu w'oli bamanya bw'oyimiriddewe, genda weekebeze, bw'oba oli mulwadde omira eddagala ate gwe atannalwala ofube okulaba ng'ate weekuuma obutalwala kawuka kaneeno aka mukenenya. Ate abasajja nga bwetunakyogerako gye buvuddeku nti abasajja ffe twandibadde ate bankizo nnyo 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 okutangira bannyinaffe okuba obutaba buwere bakawuka ako, kubanga nga bulijjo nti omusajja asobola okubeera nga ali eno ali n'eri. So ekyo njira kubasaba nti abasajja tubeere basaale nnyo okugamba nti one woman, one man.